Nimekam kusafisha omo, niko na bangi bagi Colombo, we getting lit. Hai kwenye ozone, we getting lit. Hai kwenye Nimekam kusafisha omo, niko na bangi bagi Colombo, we getting lit. Hai kwenye ozone, we getting lit. Hai kwenye Ati high court kuna kesi ya ngwai. Ukanivuta juna vuta ngwai. Zimeshika we kumbe ngwai si chai. Simgeni show before ni try. Cause atanki daddy badonko high. Zakiricho kiseti unafilu konai. Bangi bagi usiskinishe walai. Bangi bagi usis. We gain lit. We gain lit kama firewood. We gain lit. Our leaders wa behavior. We go and lead negative energy. They lit. We gain lit. We gain lit kama firewood. We gain lit, our leaders so behave, we go and lean negative energy. Nimekam kusafisha omo, niko na bangi bagi Colombo, we getting lit. Hai kwenye ozone, we getting lit. Hai kwenye Nimekam kusafisha omo, Colombo, omo.
Yangu mini hard working. Yako ni hard work, meza dhani ni kushule kumbe ni bag na tafta. No smoke, moto loka gafla. Money do my business, your business si hapa. Si hapa, money ndo my business, your business si hapa. On top car, igwea major. Na hii ni ishu maina na tena siyo major. Ananisho ni siache food kwa meza. Taka niko na mbio jo lazima nitameza. Don't try me, milo mi mteja. Napenda show pale, kwake mini mteja. Napenda futene manishi mini player. Uliza mariga mina ball kai mpesa. Anyways, kill your pressure. Uliza don munga nina pesa.
Nimekam kusafisha omo, niko na bangi bagi Colombo, we getting lit. Hai kwenye ozone, we getting lit. Hai kwenye
Nimekam kusafisha omo, Colombo.